Betty Liz Salongo BK. I'm so grateful, I'm so thankful. Masima babate wokurafe. That love you've shown us. Mutulaza mukwara umutufu mutaribu kusa. Waliwe muze zako omukwara umutufu yani. Ye muntu atakwabulira mumbere mbi. Omukwara umutufu aveli katonda. A friend in need is a friend in need. Wagala yekwe kwenda sima.
Nake kwagala nyo.
Fuka mukwano kwango kwatala.
My friend, my darling.
Wagala yekwe kwenda sima.
My life forever.
Fuka mukwano kwango kwatala.
Forever, never. Oluna kumurindwa lweruno Mukama lukoze betubadde tulinda. Yatandikanga bya kusagaji Naikati bitukiride yeyi. Mchala wange webale okunjagala notanjiwa. Kino kyokoze kimpadde sanyu kusuubiza okwagalanga. My one and only.
Wagala yekwe kwenda sima.
Nake kwagala nyo.
Fuka mukwano kwango kwatala.
My friend, my darling.
Wagala yekwe kwenda sima.
My life forever.
Fuka mukwano kwango kwatala.
Forever, never. Baganda balugera Kenyonye nkuru Yenyigirize tokumuka. Bazadde mwakolo mulimu. Tuze tubebaze. Tuze kubebaza.
Wagala yekwe kwenda sima.
Nake kwagala nyo.
Fuka mukwano kwango kwatala.
My friend, my darling.
Wagala yekwe kwenda sima.
My life forever.
Fuka mukwano kwango kwatala.
Forever, never. Kwagala nyo mukwano.
Fuka mukwano kwango kwatala.
Forever, never.